music.
Sako, I don't know, ulikuwa wapi? Suri wako no more, oh my eye.
Kitazama picha yako
hata nikija nyumbani